kunifurahisha na tuliza roho. Oh baby oh, kumtami otero na we ni toto akari yako, njo tutese ongwaro. Nafili kama nimefa, ila mnazidi wezi ya. Nafili kama nimefa, ila mnazidi wezi ya.
Nimeteleza, nimeteleza.
Tutese anai boy tele ne meme na wewe. Angede tuweke tutese anai boy tele ne meme na wewe.
Mtoto very sweet kakukuza Sanford. Witaji sauce wala salt. Nayo nayo,
nayo nayo.
Kwanza nkiwa Moshi na yako kamwese. Atuna go on and on till they break or down.
Nafili kama nimefa, ila mnazidi wezi ya. Nafili kama nimefa, ila mnazidi wezi ya.
Nimeteleza,
oh,
nimeteleza. Nimeteleza, oh, boy child ameteleza.
Angede tuweke tutese anai boy tele ne meme na wewe. Angede tuweke tutese anai boy tele ne meme na wewe.
Nafili kama nimefa, ila mnazidi wezi ya. Nafili kama nimefa, ila mnazidi wezi ya.
Nimeteleza,
oh, nimeteleza.